This is
DJ Delta
in the mix.
Tulikutana da sweet corner, nikamuomba onge nami, nikamuliza wapi nitakuona. Akusita kanena, wauwa manzese, wau kijiweni walendete. Chochoro nakona kama zote, kama kweli nampenda basi twende. Na kuita kiwe, tuishi sote siku, nina wewe. My love kazaliwa, love kazaliwa, Mungu kanijalia, Nzo kantunukia, zawadi kaniletea. My love, Mungu kanijalia, Nzo kantunukia, zawadi kaniletea. My love kazaliwa, Mungu kanijalia, Nzo kantunukia.
Macho yalikuona, moyo kakuchagua, mdomo ukasema nakupenda. Mwambie umepona, alokutesa moyo kusumbua, maumivu yamekwenda. Ni zawadi nipepese wapi mikipofu koko sioni. Penzi limetaradani na pepewa, harufu ya marashi rashi nkitachi tachi shingoni. Uvae baibu ikanga, viatu vya kuchuchumia kangaru, kisima tuitanga, we ubanifukizia pambetu. Ukisungushia shanga, inashuka inapanda chini juu. Nisha tafuna karanga, asa chumba ndo kiwanda watoto tu.
Hallelujah.
Yeah.
kwanza story za mapenzi. Fano wa kwanza ni wewe, hadi marafiki zangu wananicheka. Na ukumbuka ushenzi tunofanyaga mimi nawe, mwinda kumi na jionea vibweta. Hata wakisema maneno ni bure, mananyani alionagi kundule. Wanachotaka tuachane usurule, watu cheke kiko wapi? Ujana una mengi na mengine na mimi nimefanya. Siwezi danganya nishamaliza, kila lompaga moyo au tunze basa liugawanya. Ona nilianya ikaniumiza, we unanijali unanivumilia.
Kuka kando yako nina furaha na amani, mapenzi ya dhati unayonipa sijawahi ona. Ndani juu kifo cha mende chali, body to body, Monday to Monday. Ndani juu body to body, Monday to Monday. Oh baby, do me like it's my birthday. I've been around Lord, such kind, oh Lord.
I've been around the world, but never seen such kind, oh Lord. Such kind, oh Lord. Such kind, oh Lord. Oh, baby.
If you miss your shot, I know, go be. Bomba Dani meshi tushwa na utamu pele mende lona mapenza kikubwa unayo ni mwagia nira sana mama mama na leo nikifa nibaki jirudia nitekova nitekova on your mind unani press nani para no stress kukufesha shena so kiss tuombe Mungu wa bless baby on my princess Niko she's man your face na tuombe kwa Mungu nizikwe na wewe daima omukwano go na enjoy penzi lako niko hoy omukwano go na enjoy penzi lako niko hoy
Nikuague, kilingeni nipige manyanga Kitatulie, ikishapanda, nilivike taji Ini la mapenzi, usivunje nazi Kama kichanga, nibembeleze Soba ya mapenzi, dawa nimeze Kipata, nitafrai nikikono mwana data You're my angel, my queen Unazotaka misi katai Juni upendo, my dear Unaonipa misi kinai Ooh, angel, my queen Unazotaka misi katai Juni upendo, my dear Unaonipa misi kinai I miss you, yeah Nakumisi vipaya Damn. I miss you, baby. How can we live it by a day? Oh, yeah.
Imagine uko jangwani umepotea Mchana juani unatembea Utokapo ni mbali, wendapo ni mbali Maranga mia mbebaji ya katokea Na kukushusha mzigo lo kwelebea Upata fadhari pole na safari That's what you be to me Yote tisa ila kumi Umeonyesha mana ya upendo Si kwa maneno bali kwa vitendo Umeridhika na nilicho nacho Pewa kutolea gimacho Siku nikiwa sina twalala Oh baby twalala Ah baby
close my eyes, mina momba Mungu akulinde na kusimamie. When no pacha wangu mie. Eti sikuzi vipi mbona sikusikii tena, sikusikii ukilia, sikusikii ukisema. Niko busy na buja mani nimesha sema. Niko busy na baby na msalaba wake. Taubeba, taubeba, taubeba. Taubeba, iwe kwenye shida na raha, ama kwenye shida na njaa, na kwako ndo langu majaribu.
Kiumeamua kunitoroka, kiunahisi kwamba hujisikii nami tena. Nimekuwa ngumu kunitokeza, naona ni bora nilie leo badala ya kesho. Kupenda usipendwe ni kama kujitia kitanzi, itatisimba na sururu kwa ardhi nikitafuta penzi lako. Hali lipigwe fimbo kwa mwili, sababu tajikuna ama tajikanda na maji moto. Maumivu ya penzi, mtu ajikuni, wala jikandi na maji, na kule upasuwati ya liyo. Kama kuna kosa mewaifanya, kama kuna jisi tunaweza leta, na kama kuna kitela nigeweza tenda, itafanya.
Za kusikia bali kwa ushahidi niliouona. Msamaha mara ngapi umeshaomba na bado? Je, ni makosa mangapi niliyoyafumbia macho mpaka leo na hisi kufika kikomo? Maumivu yanazidi ndani ya moyo, sitaki kwenda mbali kwa
mitindo kama Rosie Huntington. Shafuni hizo dimples hazijaniacha salama. Mama ulivyo simple, haujapaka ta mascara.
Sinasema kivesi another pimple, ndefu yake shingo chuno kama city ya Lincoln, macho yake kama ya chinko.
Cause you're beautiful mama. Tujua ane bere tuona ane uwe na tufa ane uwe na tupenda ane. Cause you're beautiful mama. Unauma tujua ane bere tuona ane uwe na tufa ane uwe na tupenda ane. Ageza mlo
kuta kipozeo. Sasa mambo yote ngari 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 ngara. Mahaba yamezidi matokeo. Amekaza zote nari 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 ngara. Iwe kwa kisu kiwembe, mapanga manjenjela, kwako sichomoki. Umenichomo wa pembe, nimeacha mawengi, umeniosha kwa dadoki. Nikikuita baby boo, unanita sweetie. Mapenzi ya karafu, kutafuna vijiti. Yani penzi lako ni furu kiyoyozi.
Toto ni keki, hey. Intamwaga bajeti, nikape tiketi, kunipe tipeti, hey. Ulivojazia, ukinisusia, itanizidia, hey. Nangangane, asitu kuachia, unanipatia, hey. Sambu, usaka chori, unapenda macho yako korori. Shuru, kanka chori, ucheze kuchi kuchi kwenye machori. Sambu, usaka chori,
I know you did this. yake upofu na unapopendo paoni. Usishangae mtu kuacha minofu na akalaga vichochoroni. Alima, kwa ajili yako ninajinyima. Mwezi nisha katia na bima, moyo wangu kata wendo kisima. Baby, baby, na kuitaga mtaka chovungu kwa mana uoni atatabu kuhinama. Na unapolishika lorungu mwenzako vinywele vina kisima. Tututu, usizinyowe ni kusuke mabutu. Kuna jikapewa ukurutu, yani kama chuma kinaliwa na kutu. Tututu, usizinyowe ni kusuke mabutu. Kuna jikapewa ukurutu, yani kama chuma kinaliwa na kutu.
Mapenzi kuniumi kila saa, kunifanya mikulia. Na kama uridhiki, na mbona uchasima, ili niweze rekebisha. Nilithani mambo shwari, nikiamini kwangu, na kukusifu kwa wasasi. Ujalita na hisia zangu, sijui tunapokwenda, lakini najua tulipotoka. Kutoka sitoki, nimetekwa nyara. Kwacha siwezi kibarua ngumu, nasema nini nitafanya uridhike. Nimetekwa nani, mtandao wa mapenzi, usina kuomba. Unitake tu bila mateso.
Sama, nimesama ndani ya bahari. Mapenzi lako siwezi kusonga mbele.
Ukapata kiburi kuona mimi nakupenda, ili kuthamini na leto penzi kulienzi. Na leo siamini kama umesaliti mpenzi. Kumbuka nilikukuta kijijini Sitimbi, umebeba mahindi na furushi la magimbi. Huku silinishia mithili ya mfumaji, nafsi nayo ikakidi kwamba kweli nakuhitaji. Kigori mwenye umbo kama la mdori, wala sikutaraji ungepiga na story. Nilifurahi kuweza kukufahamu, na nikakuahidi subiri zangu salamu. Kwa kuwa nilikwenda tukumtembelea bibi, yote yaliyojiri tukumweleza libidi. Wote walishangaa kusikia nataka mchumba, kwani vijana wengi wa mjini tuna kasumba. Wakaweka kikao niweze kutoa posa, niliapa kujua iwapo ningekukosa. Walinikabidhi nirudi nawe mjini, na nikakusisitiza mjini kuwa makini.
Yangu nilikupa ujunze mpeza, na sasa jijizika kuchanganya. Sasa itika umbanipasha, dunia ikinia dama. Kuwa nawe tena itowezekana mpeza, shampata matu na pendana. Kirama kumwana jodu imoyani, itumesha mwatiya maudana.
Jaja yo puti jaja, jaja yo puti jaja. Jaja yo puti jaja, jaja yo puti jaja baby. Jaja, yo puti jaja. Jaja, yo puti jaja. Jaja, yo puti jaja.
I saw your love give me fever. All the time you come, I done the shiver. Now you be the one, just believe her. La diva, my diva. Oh, you turn bad man to Zina. With your sexy body, Carolina. For your love, I go fight like John Cena. Atakama ni kiongu usina. Kupe kila kitu, baby. Mchana kwa siku, baby. Tufanye mafitu, baby mafitu. Kupe kila kitu, baby. Mchana kwa siku, baby. Tufanye mafitu, baby. Vitu, baby. So take it slow na po wine.
Jaja yo puti jaja. Jaja yo puti jaja. Jaja yo puti jaja. Jaja, you're with the judge, baby. Jaja, you're with the judge.
Eti nimemlambisha, ananambia chumbeza. Tena nikizidisha, ananambia koleza. Nikitaka kusitisha, ananambia ongeza. Japo imethibitishwa, ila itampoteza.
Ikipanda ni bala, ikishuka no hatari. Asijapata madhara, akitaka nampa aisukari,
nampatia
sugar sukari,
nampatia
sukari,
nampatia
sugar sukari,
nampatia
sukari,
nampatia
sugar sukari,
nampatia
sukari,
nampatia
sugar sukari.
Yananitoka macho nikikuona kwa mbali, nakosa usingize sipokuwepo silali. Chanacho, sijafata salari. Utanifanya chize, kama utakwenda mbali. It's you that I have in my heart. I don't look up for passenger. Only you, any you right now. Nibebe kwenye tenga. Mana mapenzi yako yananielemea. Ulipushia jana leo endelea. Penzi limesimama weki dedea. Mkakara, unavyonigea. Mana napokuona wewe, penzi lako wewe,
napona
napokuona wewe,
napona
nikipata penzi lako wewe,
napona kio wakidanganyi mama, umejipodoa umepodoka, mwendo na shepu yote mwanani, misuru wali ya nidondoka, tukimbiza nini sarume wangu. Hiyo michezo ya jogo, ona watizama chini sarome wangu. Ukimwona jongo, inama kidogo, shika magoti. Nimesimama kama ngongoti, mtoto jojo, siyo roboti. Chumbani bingiri bingiri samba zoti.
Unante kinyaga ukinyonga sarome,
unante kinyaga ukinyonga,
unante kinyaga ukinyonga kweri,
unante kinyaga ukinyonga.
Orera bakuru vanyo, orera anga
aprokoto, tingali tingali nani kwa moto. Natamiokea msokoto, temesu mukali kama kobongo.
Mapenzi ananipa shida, shida mama, midonda lisokuwa na tiba, tiba bwana.
Usije baby, kanicharanga, kanichambua moyo kakaranga. Mie baby, kwenye msambwana, wasinga jingenge ninganganga.
Unantekinyaga ukinyonga sarome,
shona ati unakwenda au unarudi wakata kona nyuma akatuni za masudi ulivyonona. Hey, hivi unapenda wavifua karoboti ama sanamu au wazee wa kununua mwaganoti
na sanamu.
Oh, oh, Anita macho kama unanita sasita shepu vela sidika. Anita, macho kama unanita sasita, shepu vela.
Show me, 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 show me
nipe jibu vikuwa nini taki kunijibu mitihani yote nimeshinda nadhani wakati penzi letu sisi liwe wazi roho yangu inauma maumivu sasa basi sasa basi niko thabiti nielewe pesa sio mapenzi pesa sio mapenzi kwa utenzi huu nielewe baby na kuitaji mpenzi wendo faraja yangu
about